Sabata inayopambana ndegudi pali my first episodes as that of a wireless mulindini DJ Gox and my partner here Lily B.
Tukubaletila ni show inayodzata ni my favorite characters and kuchokela mu sewelo la zatu limene timvankani zochoka kwa Malawi mutimve kwa inu komanso DJ Zandiagogo.
Not forgetting the music that yenti ambe ndi nyimbo yochoka kwa Zatu band. Zimatere.
I'll second note, but where is everyone when I need them the most? I'm searching out.
I'm your brother. Hey, what do you wanna watch? You want to in a battle? Go grill and shoot only more this anger, Maggie. Do you teach me as the goal?
Imandiwaza nthawe zonse ndikaimva ngati kuti ndikuimvera koyamba.
Lili sulipoti wekhatu Sabina Kusalima akuti ndimakonda Zatu band ndipo ndachera kuti ndimve nyimbo zawo zina. Apa text ina kuchoka kwa Richmond kuchiladzulo akuti ndinasangana ndi maganizo a Zanda kuti aende onse 6 osasiya anthu ena mbuyo iyayi. Ine ndi nzanga tikuyambitsatu soccer team tikatengera zimenezi ifetu tikuona kuti tifika patali ndithu.
Zikomo kwambiri Sabina ndi Richmond muthaso kutitumizira uthenga nanu pa 0833353535 kapena 0933353535. Timakonda kumva kwa inu zokhuza sewelo la Zatu. Tatiye ndivele sewelo limodzi.
Zanda?
Majestad.
Ine ndi mai ako, tatanzira zaboma lomwe tera tsegule shop ya nyuwani.
Ah, zona?
Tezu, tufuna ubule naso zone malo ake.
Ah.
Panopa tu tizi kaswele kumene kutonsi sopano.
Ah, apandenda ya panganazo chidu ibwanji. Ndeno, mwujida usamu gila kwa mkukoni mkalo ngosole za shop yo?
Mwujida lituka brena. Chifuwa pali zambiri zofuna katika ngosole.
Kwa nyoba? Nikulungu sabakae matide yosena ndiena. Zanda, usahewale kuti unalonjeza kuthandizira ku shop kaleka ku school red.
Oh, mandikumbutsa. Nayi waliratu.
Ehe. Fa, anthamenda alemba ntchito pakati pa. Uzakhazi kwavuta.
Oh.
Ndalonga nthawi pachabe usapeza munthu wenyeni.
Ah, usadandaula ine ndilipo basi.
Good boy.
Hatupele mwana wanga, chonde kazija chakuja mwasanga. Ish. Nikulaga laga ya nkwada kakala po bwanchi, wazata kujeta. Hatupele tajani, mame anyamuga kalembe maesofu nikila.
Yes, mpatsu.
Yes, mzamosi.
Ndamva kutu ule ndi maeso leo?
Nzona adi, ndugale mba jeso yodi ndidumpile glasi ina.
Nzona?
Tu. Ababa sundifurumie ningachedwe bwanchi.
Koma ndio mandidabwitsa bwanji. Olochina chake chikupinge sugwa mphai yai. Umadzitolera.
Iwe bwanji unena choncho.
Ndikumbukira sipala pite nthawi. Kuvisha ukuja. Zomwe zinachitika zija ndinkangoti basi u give up.
Nthawi imeneyi ndaka give up koma.
Panopata ona nonanga. Mphatso. Suna khumula
musi. Bwanji kodi tanena.
Mphatso.
Ndinali
neyo kuti ndinaulula zinsisi chako kuvisha ukuja.
Chani? Iwe, chifuwa chani?
Kaya inuizi.
Ah.
Kungwati sindi nika kurubilia kutu atupele ndi mwana wa kazinu wako. Para lutsa lantano ndina isova kutu ndi wako.
Ah.
Nita uono uliba stage kuimba na ndi nsanje. Sanje kuti nzanga ukwaniritsa bwanji zomwe ine ulosiningaelekeze nkomwe kupanga.
Zamosi, ine moyo wanga palibe chomwe ndinasautsika nacho ngati kuona aliyense basimandi nyoza kumandiseka ineyo.
Koma ngakhale ndinakuyalutsa siwe panoli pa sukulu we ndikhamala koloposali.
Ah, ndeno. Apapa ndiye ufuna kuti undizule moyo kuti ndipitize kuvowawa. Bola kana pando ndiuza.
Ndimalephera kukhala omasuka mphatso.
Ah,
chikumbu ndimachima ndigwira. Ndimasowa mpato kuzira chilungamo.
Wandikwana mzamusi, wandikwana iweyo. Atupera apapa bola wamaize kudya. Wamba sosera ndazi nzake ndine ndinyamuka ndikalemba maize.
Koma mphatso. Ngufuna ndikuze sechinthu ina yomaliza. Pepa.
Chikondi? Iwe chikondi? Ah, ini mwana uyu. Mai chenali. Chikondi tira ndi maiso le. Koma mpaka pano sana nyamuko pito sukulu.
Ndio ganiza bwanje.
Ah, inu afuna kuchedwa chani.
Koma ndiye.
Ine rusi ndisekelera zochedwa zoyi.
Anti Anti lebo ndikuzeni anti lebo ndikuzeni.
Ah. Iwe chikondi watulukirano.
Iye ndiyo ndidabwera nanti chonde.
Chonde chonde wachani iwe. Wachedwa atwa. Eh? Waiwala kale kuti uli ndi mai.
Ndikuziwa kale anti komano.
Tamba period anti.
Uli chani? Uchira ulangu amutsitsa bwanji kodi.
Anti ndamba period.
Iwe chikondi, bwanji su manene mose muti.
Akoma anti ndikuopa kuti nangalero mayesu ndi iye. Ndi
chani? Osaopa mwana wanga. Tadikira pang'uno. Pita nyumba mu ndikupeza mva.
Okay, chabwino.
Neli, chavuta nchani?
Mkulu mzanga. Chikondi nthawi yonseyi wakhalasa na tensingo. Panopa ndasangalala.
Nkhani yabwino.
Koma nonso mayi ndili nkhawa. Panopa wa tensingo chonchino. Ndiyeno aziswelaso ndi band.
Ndipo iye.
Anyamata ake aminacha. Komanso anaonseyi kutenga mimba.
Iye. Mukuda ndaula kuti zimuthera bwanji?
Iye ndeka. Apatu sagwirikaso chikondi. Andikanikatu ine.
Usadandaule Neli. Tamvetsera chomwe tichite. Akawerika ku sukulu lero ndikhala naye pansi ndi mulankhulo amva osadandaula.
Zomo kwambiri apa ndimwe anga wakhazikikano. Oti ndithamangire nyumba mu ndi mulongosole kuti akhale ready ndikubwera mwana.
Okay, yabwena.
Koma dali nganjira phe bwanji. Anti olemera amangopindikira nyumba basi phe.
Aneti ukuzeta ndikudera ngati lino kapena kuchokera kwa zanda.
Koma Viki iwe ndizakuuze modani kuti umvesese zoti ine ndi zanda sitihopelana. Komanso zanda sahopera mkazi wina aliyense wake ndiweyo basi.
Tapaza kaye. Ndiye ukamba kuti sikuchokera kwa zanda.
Ayi ndipita ku nyumba iyo ili yapoyo ndikahasula ku garden ya kumene koko.
Kani zili chonche.
Aya koma Viki iwe zanda wakhala kulakalaka kuti mubwerane miyezi yonseyi. Koma zomu kakamiza kuti awataye my friends wake basa kale ndiweyo ndese zingaweke aye.
Ndikuvutira kulingalira kwake. Pepani ndakhala ndikusautsana anthu nonsenu. Kungati sindinapangeko chibwezi akankoyamba. Sindimaganiza bo. Khadwa langa sila chonchi aye.
Sizinakhale bwino aye. Komabe mutha kusotha. Time inakalipo ngati suku nyuma.
Zikoma kwambiri Aneti. Esh, apa nthawi yatha. Tamangire kaye ku gate. Koma thanks eh. Tona.
Ah, usadanda. Inaso ndingene ngati mondingachedwa ku jobo.
Koma ino sentiwe ndiwe dolo. Asi umaita ndipo makwana undikoleso rusaiwale wamva.
Innocent sha this is this
kodi ndalendo.
Aneti watsuka bwanji
pepa Innocent sindinabwera kuzakusokoneza naye.
Wasadandaula palibe chovuta iwewe kaveve zipangizo zipeza kuseli kongo. Uta kulowa ndingotsanzikana kaye ndi sister wangayo.
Okay.
Asi JP, Bobo.
Bobo, Razi.
Mpato ndi chikondi ali kuti.
Asi ndi kudabwasona ne bwanji. Paka pano sina fiki ase. Mai sindi yamba mpano. Ash. Mpato, mbote.
Bobo mpato.
Bobo tu JP. Magai ndi kutenthedwa. Pressure atu ase, pressure. Ish. Inoso bwanji simukutenthedwa?
Aya, sepano pa ndili mahave ndipo nungo lakalaka tamaliza maisowa. Tizika thema za mafinal za mpikisano wiki yamawe.
Zomveka rata tili. Ifaina zone ndi mwanga uli focus pa mpikisano basi.
Ndipo magai ndisana yo ale. Frank akufuna ndikumana naye day night yose wiki yomwe ino.
Ine maganizo mwanga simuli Frank pakale mwana.
Chikondi so yarukira apo. Chikondi. Chikondi. Tafulumira bwera. Yes, Chikondi.
Yes, Lu JP.
Bobo, Chikondi.
Bobo, the Tirio.
Yes, Chikondi. Ulibo?
Huh? Oh, Bobo, Mpato. I'm getting to carry any card in Jesus and I am there.
See, wait.
Hey, hi, Jenny, guys.
Come on, see. Jenny, Baba. Anet, hey, guard in the city, you got a Savano. Zos is in Yaro?
Hey, I know, Saint is living good.
Would you sure?
Sure, sure.
Ah, okay, Chabin. Then the investigative Muna Utawana Amor. Namugu assistant on Gauge and then Naiwara Wumpat. Wait, Enga.
Oh, send Mazaru, what do you in the sister?
Kungarama called Blanta, I have one uncle Bellas and Wani.
Oh,
Mazan, the crash and the trees at Zuron, the sister on Gauge and Uncle Bellas and Doni is in Gap. They skate away from
Ah, I'm the boy innocent. Come as a trees that I want and got a chibong.
Chibong? Trees and dinner, my board.
Wouldn't tell the gentleman when?
Annette, who must one woman know man and the trees?
Mr. Nando's a wooden number of bar.
Aha,
my zozon design, right?
Aha, then Ntamona trees out yet? Nina must pair of pines. Yea, and Dan Zag. Can I want to be a woman in a shire and there was any talkers? I sit in the sinner that way.
Ndiye gana go?
Ehe tu basi za bobo mpaka na wanobo. Trees za dima vana zojita. Kani mpasa magifti, kumusho pera ngini, basi yeo kumandi tokoza. Ndiye ya getu.
Ama kutokoza boka girlfriend wako, Lujan.
Mwina muli monsi.
Kuma innocent, ukutoka ngati trees za ndimu ntuhamba buwanchi. Masa mwanga uwati?
Ai, kunguti trees za eti ndika wawa bayeka. Ama mvazi ntu usia nanda ntuhenu. Kwa kuni mpete etara?
Kuma chuzo yoma mugonda diwe innocent?
Tima mvete tana, nchomo ni mamugondera. Nizako wakakuti kwanzu, iwe nsoziti kwanzu. Ngati bafuta basuma zote, ndendele yanga baba.
Kuma nazo mvesa chisoni banji? Ino chikondi samaje ukarajo gawa na jonjoe.
Ndimeno kone la iweyo. Kuma ngati trees, eh, sisi nga muazi. Na yenzo atakuende la yaki. Kapena olo basi kuhasula ngati meno mahasuli la iweyo.
Ndiwe zuhuda buisa hudi ineo ndi mahasula sindi pagisa wama gaya.
Aneti, aneti, sisi hundi da mwini tsai. Inerwet ndi kukuni kila mwe wapa hizi. Ali yensero ni mamudaila gantengu ngada kusurvive ndi tukutalaki.
Mangu ni mwina ndanyo latu. Jobu hii ndi ndi kunjoya nago maso dua ndi uisaka.
Aneti, easy, easy. Osa da anda yae.
Ndiye no chuzi ndiwe zitabu ino goma?
Nani nakale dupaja kuti sister wanga uja wanduni kila zojita. Ineni trees ati swata bobo. Kapade nga masiku angati kumati swata bobo.
Chabu ino.
Yes, my chenari.
Yes, yeah, Chikondi.
Yes, auntie.
Yes, Chikondi, mwana wanga. Maiso anali bwanji.
Hey, nungu balika balika kumano zie ndanti.
Chikondi, uzende masukira. Usamachite manyazi.
Oh.
Ndudziwa maoja panachitika china shaki.
Mkwanto uzaza periodi?
Inde chikondi. Mai jenara liso nda atsika nao. Panopaso enda akula akulu nditu. Nchifake nene nilatu kutendira nkulane nawe. Kusinta kwa tupijua nchisi nchichote ngila chibwana chikondi.
Mkwanto uzajani mai jenari?
Hey, inindubase ni mpata muzika mbilana. Ndiriba konde batu mundu uza mkandifuna.
Chabu inonele. Uchale no kutu chikondi wafa. Choya mbilila. Ushenjele nda nyamata. Utiwa pewa. Kwambia lidiro maijenari.
Kwambia panopa. Leloli. Iwe siwe nso mwanai. Kulibuno kwe seta manjile ni ilionse. Osa zarenga mimba wafa.
Oh.
Ukamakala nda nyamata. Zwa kutu nchapa fubi kutenga mimba yose mbekezela.
Kuma zuro nari tu wakati ba nyamata. Palibi ima mwone tankayori nkozo kutenga mimba. Anangali undesa kalabwanji maijenari.
Chikondi. Iwe ndiwe mwanaofata. Nzo sadabuita. Sunge mvesisi kusiana kwa dzulondirelo. Ndikuze shonchi. Mwana ra akatansinku, nchosa vuta kutenga mimba ngata gona ndanya mata mosta zireteza.
Zanda?
Yes, Dad.
Ndatokoza kuti wafika straight ku shop kuno kuchokera ku school.
Ha, osada ndaula, Dad.
Yes, Vicky. Wasura bwanji?
Nasera kaino.
Taswera.
Yes, Zanda.
Bobo, Vicky.
Ndiye tuli busy. Muna ningo bula sana sa kusokonezi.
Hai Viki, ineso ndukuzungu ya kaya kuseli kundionezi na ndizina. Komanda saka ndi ubea wako.
Yes Viki, zugu ya ndela?
Na uwea ngana jita uluka kuskulu. Sini mazoro watamangila kuna.
Ama kolo wanga mafutika kupesa shop assistant oda lidiga pagatiba. Kumano mamu hai, ampeza hai mba mawa.
Ndina kuma nandane tuja, mchifuga ndabuela.
Zona?
Shua, kumano sadandi. Ndazi ndigila kuti palibe dijijo ese pakati pano. Koma solo ndi nali ese wambandi.
Wavumeza tu pano?
Zanda, uli banji.
Yes, asante. Ingo ndi digila kaya pangono.
Usadande, Zanda. Iwe uli busy. Tanakai ndi zozo.
It's okay. Basi ndi digila ndineo banjaba. Tayarangu kwa nanikai.
Ai, joo ndo usavidi. Maiza nanikai nuyo.
Zanda, pali dress lomo ya nkwana za siya kunogo. Akuti ndi mudengele yeyo wa shoka hapa.
Haa, usadanda ula, asante. Ingo ndi digila kaya pangono. Viki. Kodi mwina umafuna nditoke sane kaya pao ili poduka mpevo?
Umafuna ndufuna nizabu nuzose bandi anu. Paja mpiki sana ndugi ya mawa.
Oh, azigomo. Kuma umandifu ninazo kazo basi?
Ea, osa danda. Toa nana.
Ase zanda. Palicha vula jiri yonse ngati?
Hey, ababa ineso ndesi ndi kudziwa hai.
Drama, drama and more drama. Zamose ndi amene anamuchititsa manyazi mphatso. Shame kuti analolera nsanje yake imukanikitse kumpanga support nzake pachimene nzake amafuna kupanga.
Koma tineyo ndakuonda kuti Anette ndi Vicky apeza mpata wokambirana za kukhosi kwawo. Kodi ndi Zanda zitabwanji kwenikweni? Inuti ndi msaliponye selo likabweraso mkati mwa wiki. Tatiani timenyeka nyimbo akakochokera kwa Saint akuti Delina.
Timano chako kama sekelela, timau chako kama ndia nkula, timaso chako kandia ngana, timafa heidi. Timi, yendo chako ukaponya step, kambina kako kuma kwedezela, timanja chako tikandi ikuza, timati kusa. Kuti, suza ndijela chuma changayo, suza wazuza bale hangayo, nikuni peleka kwa dani, ngati Delaila. Suza ndijela chuma changayo, suza wazuza bale hangayo, nikuni peleka kwa dani, ngati Delaila.
That was the track coming from Saint akuti Delaila. Mene tamvela tuchikonde wayamba kumene period yake. Antinelli angomuza kuti asiye kujeza ndea nyamata. Koma sana mmasukiri kweni kweni.
Tina lindi fuso lina ngati limene ni mambuyo mlopita kwa Gogo. Kufusa kuti kodi chifuka chani msika na mainela kusia kujeza ndea nyamata. Nde mkosa kupita website yatu www.zatu.mw kuti mugaone mene Agogo anamutandizira msika na ameneyo. Koma panova Agogo akonzeka kuyanka mafuso ena.
Kujeza ni Gogo.
Ziko mkwambiri ito Agogo, ifeo tima kunyadirani. Koma mafunso, adakabwela. Oko ndedwa Agogo, jina langa ndine Togo, ndipo ndindi zaka 15. Ndindi nzanga amene ama konda zopiki sana ndini, ndipo ntai zonse, iyeyo ama itesa kutazi ndivosa. Inezu menezi, sizimani sangarasa hai. Nungo funa tingo kala bajinzake basi. Kodi Agogo, pamene vandingatani?
Inerufu solo, ndalimfa, ndipo ndimu yanga Togoi. Niambe motere, okonde katoko. Ine andi kuona kuti kulibu ino mulankule nzakoyo, zamo mwe ukumvera, ndikumuza mosabisa kuti, zochita zakezo sizi kusangalasa hai. Komaso utakumuza za zomwe ukuembekezera, ndizo mwe iwe ukufuna kuti muzikhalira kupewa kusemphana muzochiti kazano. Anthu amene muli pachinzake, mukuyenera kumamasukirana wina ndi nzake. Pachina chili chose chimene mungachiti. Ndawi zina tumpikisano wa pachinzake, uli ndi ubwino wake, mwachisanzo. Ena amapikisana ngati njira imozi yolimbikisana. Pazomwe zili zinthu zabwino bwino. Apa ndikutanthauza kuti, ndikotheka kumapikisana ndi cholinga chakuti muzilimbikisana pakuchita zinthu monga masewero ampira amene nonse mmakonda. Kapena za sukulu, monga kulemba homework mwasanga. Pomaliza, ndingofuna ndikulimbikise mwana wanga kuti ukhoza kupeza njira zolimbikisa chinzake chanu poonjezera ndi zomwe ine ndakufotokozera. Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri Agogo, fusolina nkumati. Okondedwa Agogo, dzina langa ndine Wisdom. Makolo anga alibe ndalama zokwanira kuti ineyo ndi mchemali wanga tikathe kupitiliza sukulu. Sabata ya tai, makolo anga natuza kuti iwo, awa niza kulibirida inendeka sukulu. Chifuaja kuti ineyo ndini mnyamata. Ndipo ndiza sunga mtundu wa mene mchemali wangai, aza kwa tiwe. Inendufuna mchemali wanga apitize sukulu kuti na enso, agate kufikira masompe nyage. Kwa dindi nga ufutu kwa siri mota anizimenezi makolo anga.
Okwande kawizi domu. Ndasanga kuti na weso wakuzidwa ndi mapunziro a mchemali wako. Ndi chinthu chofunikira kuti sikana ingakhale sonyamata azipasidwa mwayi ofana na mmwe wawo. Koma vuto ndira kuti nthawi zambiri zoterezi zimavuta kuti anthu azimvesese. Ndikuona kuti iweyo uthe kulankhulana nawo makolo ako pa zofunikira za maphunziro a sikana komanso chifukwa chomwe ukuonera kuti mchemwali wakoyo akhale pa sikulu. Ungathe kugawana nawo asikana ndi amayi omwe mdera lanulo achita bwino ingakhale muziko muno napindula chifukwa cha maphunziro. Mwachisanzo yankho wa musewero la zathu anapita ku sukulu. Pano akugwira ntchito ku CCBC yakudera komwe iye amakhala. Iyetu ndi amene anamuthandiza somphazo nzukulu wanga kubwereraso ku sukulu. Apatu sindiye kuti dera la kwalo khalo ndimene likupindula iyayi. Iyeso amapeza phindu lozisamalira komanso kusamala banja lake. Kuphatikiza apo, pali amabungwe ena ambiri omwe amapereka mabasari othandiza maphunziro asikana. Makolo ako atha kukakumana ndi wamkulu woona za maphunziro pa boma, uja amatchedwa District Education Manager, kapena kuti ademu, yemwe angalondolere ku mabungwe oterewa, sikomo kwambiri.
Kucheza Ndigogo.
Zikomo kwambiri tagogo. Ife nthawi zonse maso amakhala paini kukunyadirani monga ino agogo athu. After music from Corredo Bello Godwin tibidiliza ndi Timve kwaini.
I don't get a lot, Godwin. And I don't pay my rent, Godwin. There be one for my hand, for God he wins. There be one keep my joy, for God he wins. I say anything empty, now God he wins. No, now God he wins. No, now God he wins. No. Anything empty, now God he wins. No, now God he wins. No, now God he wins. No. I don't change my name to God he wins. And no more, I don't buy more, so God he wins. I say my market no go sell, but God he win. And then me say I no go blue, but God he win. Then my brother, make them try their luck. My God go win, no my God go win, no my Lord go win, no. And it's in them do not God he win, no not God he win, no not God he win, no. As you don't pass exam, now God he win. And then me say you no go pass, but God he win. You wake up see two day last song, now God you win. Robbers they rob, they no see you, brother. They no see you, my sister. Oh yeah, better by now God you win. No, now God you win. No, now God you win. No. And it's in them, no, now God you win. No, now God you win. No, now God you win. No.
Corredo Bello ndi God win. Monga zinyamata ndi madzwa kuti masewela ndi ofunika pa moyo wathu. Lelo motive kwa inu tijeza ndi Owen Mfune, tennis coach ochokera ku Nzuzu. Aruza mene iyeyo amaphuzitsira anyamata ndi atsikana.
Zathu pa wireless.
Timve kwa inu.
Oh, ine ndina weni Mfune, ndachokera ku Saved by the Bow, ndine director, komanso founder of Saved by the Bow. Uchinyamata mwanga, ndimakhala kwambiri kuti nthawi yanga ya free, ndimasewa tennis, ayi kumakaphunzisa tennis iyo. Ndiyeno, titayamba chifukwa cha passion chanu, ndinaona so kuti chifukwa chanu kunoko asikana. Saku tennis saku malimbiki kena kunapanga realize kuti malingana ndi chikhalidwe chathu makolo sama sangala kuti anao azikhala ndi achinyamata komanso mwina samaona soto anthu akakhala pakoti amavala zazifupi zifupi ndefe nitaona chonchi naona kuti ineyo ndichipange challenge chinthuchi ndeti tayamba choyamba first step inayo ndiphunzise makochi achizimayi kuti tikamaka auza komanso beside kuti ndikaphunzisa makochi achizimayi chifukwaso sukulu ndiye anawo tizikapeza m'masukulu akhale attached ku sukulu beside kuti tizitenga mwana aliyense wamu sukulu oloti sali pa sukulu ndiyeno nditapanga zimenezi ja zinapeza kuti chifukwa cha makochi achizimayi aja ndiye tinaona soto kunoko anthu ngati aliko kumbuyo pang'ono ndiye tipange bwanji mavalidwedi tinapanga ku control kuti akafika level imene ndi kuganizira kuti akafika mwina timaitcha intermediate pakati kateti okhaza yamba kuvala andi anthu azamvesa ndiye mwamwayi zinachitikadi titakhala takhala sikana naye mbobwera ambiri tine ngati chaka choyamba tinapeza kuti out of noa sikana tinapeza kuti tinaenda sikana almost 110 mmene ndikunenera panopo ndoti akusewera amapanga represent ali national team ya Malawi
zina langa ndinelinda msiswa ndi zaka 14 ndinamba tenisi ndili ndi zaka 10 ndinamba kupita sokunja ndili ndi zaka 12 koma kunja ko ndinazapeza kuti tinazapita ku Mozambique ndinakawina ndinakakha namba 2 tinamenya finals ya umala wokhaokha doubles iso tinakhaso namba 1 ineyo ndimafuna kukhala ngati Serena Williams chifukwa choti kuno ku Malawi kuno anthu amaona ngati kuti momwe timasewera tenisi amaona ngati ndikunja kokha komwe kumakhala ma agents sports ngati imeneyi mondi kunoko ndikufuna kuti nafeso tizatukuleko Malawi kuti izakhaleko pa sogolo magolo anga anachivomereza malingana ndi momwe ma agents momwe timapeza kuno ku tenisi makocheze athu momwe amatiphunzisira nthawi zina amatiphunzisaso za sukulu osati ndi tenisi yokha amatilimbikisaso kuti tizipita ku sukulu komano sukulu ndi omwe amatilimbikisa kwambiri kuti zikhala pa sogolo ndiye magolo anga anavomereza kuti moti zonsezonse zikuyenda bwino ndichifukwa chakana ndivomereza tenisi
zathu
nyimbo zathu
moyo wathu
zikomo kwambili tu ONEFE takondwa kumva kwa inuyo.
We also enjoyed hanging out with you guys, but sadly we must go.
Tibalanso in this special series imene tikufeature my characters from the Zathu drama mutimve kwa inu. Nde musho imene kubwela itiza chilatu ndi jikondi. Pidani pa Facebook page yatu ya Zathu. Muga funseru favorite character wanu funso lina lili lonse lagumtima kwa anu. Muna lindine DJ Gakse komanso mbale wangayu Lili B.
Zathu vawailesi.
Nkani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Zatu mawaile sindi tilu Bwela ni wano nose Chotela ni kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu mafilu. Yeah.
Zatu Pali mozi ni kubira bato bolo ni zatu
Zatu
Nkani zatu, nyimbo zatu, moyo watu kwa elesi
Zatu mawaile si.